Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Keita to bogi jande faandu hala Mamadou Samassi ko jom nyali sekrabe hidibe. Bangal kabaru habudi mo le runde Afrique leedi Mali ndi ben ardinodi lati ke tato berde hikka. Wultama ben legim ngaji bomako ben an heewi kulle kacce ka nonno kilembe na tanni koyde. Gila joni yimbe lay hobbe puddi hinade goddum le lewru Ramadan dun dun tay kali tateji kewdi leedi ni dingon sembe kor yo men hande kikide alal bari sapo jene avril 2023 bismillah sakraw. Leedi Mali ndi regi ke place tato berdi ben ndemobe haburi mo de le runde Afrique ndi mursi place goba mo di jogi non bine ardi hikka jogi hen Burkina Faso semdete faccitini sababuji mudun ki fatiatra tawma ton kadana fastango Umar Wegalu.
Caggal ko tonnuji ujunaji temedde jeɗɗi e capanɗe jeegom heɓa rawani ko hitaani hikkande tonnuji ujunaji tati e capanɗe jeenayi heɓa. Leydi Mali ndi jippiki sanne ko nayiri bangal haaburi mo kañum woni leydi tato ɓerdi ñalawma hannde o ley adunaaru ndu. Fedde CMDT nde hollitiidu ko laati sababu muɗana heewi ɗon jukkoje ngaɗaɗe fewde e leydi Mali ndi so heɓa e engrais ŋaji kañe fa yetto gilɗi ko wonduna e matede e gesele maɓɓe ɗe. Le majjunɓe kollitiide engrais ŋaji ɗi tiiɗi sanne ley leydi meɗen ndi engrais Mali gonnoɗo nokkunodirte Dakar kañe e abi je fu heɓa nadde le nokku o idum e ko ɓeɗon ndemoɓe haaburimo kaali. Fedde CMDT nde jooti sanne remoɓe haaburimo ɓe ɓe mbi Mali milaka fi an laato leydi tato ɓerdi. Wattu jonan hollitiɗe remoɓe gaɗi immadaraji sanne. Ɗum e tawde fu ndeɗo fedde wihi ɗati ɗi fu jaltinama dow hen yalla Mali ana hewta lunde muɗum nde.
Ɗum ɗo waɗan hello mbiyen le kabaru keɓal leydi Mali no hollitiri dunke en jogaɓe hono kanko mo mbiyen kabaru keɓe Oumar Bitty Bally nden noon darde gouvernement o fiide dabre ji no yawiri yalla mbiyen dartinde kabaru o wanni ɗum fati yetare keɗan no faystango sita sidiɓe.
Le coton c'est l'or blanc du Mali.
Xamu ana jogi darorga mangal le leydi Mali. Hannen wasde limne hitoko ko hetale leydi ni ana to save wuyta keban leydi. Koyataade warda torraji mawdi ndu golleji fedde semde tene. Sa ƴewi hannden so ni hitoko remaka le leydi Mali wala fu na keban hunciri hoore ko naari bangal cogguji e nannal muɗum. Ɗum wanata save du rewɓe habu kan en du torra hewtoɗen sabi le ngal demal hitoko ɓe wurinta galleji meɓɓe musaka meɓɓe fuɗɗo haɓɓe. Lama han fiɗe dabriji yalla moɗna isngaji ko fabto leydi Mali wawde gulde habuji fu ko lemete ne leydi ni yalla keɓan leydi ana huncina hoore
pouvoir booster ce domaine là
sakiraɓe mbawa tottude haklaji mo dokka bajam boga beɓe amen Facebook et Twitter. To kulikro toon hultan wiide ko warta yimɓele sappo yon joi en kaɓorɗe hippoki hannde mbiyen sappo jeene avril 2023 do poste gendarme en Sirakourula. Nden no hultama wiide soyfa jaɓe nanama ka noon yonki fof heddaki hen kamɓe joi en kaɓorɓe jaadi e moto no hollita. Fande li kawaɗi mbiyen balli ɗiɗi fadde idi mbiyen Ramadan ndi nden no lumoji kulle kecce lolirdi mbiyen lornuɗo woninda ni heewi ma legimeji no ka noon ɓe holtiwide kamɓe kilian ɓe na tanni koyɗe. Nden no ɗum ɗo yo sabiti Allahji cogguji ɗi holtan wiide sakuru poivron yo hakkunde temeɗe joyi e temeɗe jiɗɗi mbiyen tomati sigirmo moɗo yo hakkunde temeɗe mbiyen uñaji joyi uñaji jeegom sa cakuru chupom yo uñaji tati hanko hawa berte darɗo ton koyɗe wonko heɓaneke dafa sango Ousmane Niali Bouli e sita siɗiɓe.
Les lumo woni da aɗa yetta saji tomatiji aubergine ŋaji suŋaji concombre ŋaji fa yettade kulle kacce kewɗe goɗɗe ana daɗɗa tatteji fuu le lumo ngo. Kulle kacce goɗɗe ayiyan jati ana jora dow goudron o. Hewgol ɗe kulle laataki sababu fa himɓe gara sodde sanne ɗum ko mem siɓɓe e rewɓe sottoɓe.
Nde ɓatta won julle joni kulle ana tiiɗi sanne meɗe sooda segire tomati uñaji tati samoji uñaji tati e temeɗe joyi norma cottira ɗum uñaji joyi yaade uñaji joyi e temeɗe joyi dandiki heɓatake jati joni li lumoydi min tomate cottanmi ka e poivron e aubergine ɗile nandana muɗum ga lumo wala sanne jama ana woodi ga ɓe wala kalsi ɓatta ko julle joni kilienne fanɗi ko warta rownen hono joni tawi jama ana ɓotile lumoydi coggu ana waɗa.
Ɗe kulle kecce ana tiiɗi fa sanne ɗum holliti Salimata Tarawre ngarɗo sodde mo min kawri ley o nokku ngol tiɗugol e wi makko ko sabbi mbini ɗon yesaɓe julde nde.
Min mi cuɓigen warde somade hannde ɗuɓon immade jangol wara ko tammi ɓuuri yafdele lumo hannde jaati yo aubergine ka e poivron tamate ke heɓataki jaati saabi ɓeɗa cotta sagire wotere fa uñaji jeegon ga sabbe sowɗum tamate ɗum ko waddi hen lumo hannde.
Soddoɓe e sottoɓe fuu ana darta e remoɓe ɓuyta cogguji kulle kacce ɗe yalla himɓe fuu ana keeɓa nafa muɗum le juldandu ndu.
alhal diplacé en le sahal e wuddu ben leedi mali yo wembere no hultiri hejabe lam yogabe gonbe leedi do region gaji di denno e hulti wiide be hasindini ben ko heewi en yawiri dum woni faaba nyamduuji kanko alcisse wonko heben keda fasan ko kanko alcisse sitasiribe
mena kale saha leedi amendi yimbe lebe ana wondi egude to no heewiri nyande fu fewde ngallurende lewi sidi barka lamido bala societe civile region o bedo yimbe le alhal no wordi to ni kana nawi sanne ebe nyaki hunde fu hebure njan labudam chafaje jande sukabe do yoga sukulaji mabbe
li genni minaka kabaron ana metti sanne sabi watti wulare wonton jama wondo don ana hasingin e diam yartena ben hasingin e nyamiri kay nukutbe walta fatade holitinde be hakileji lobbi minaka heewu dama tep li o watti ballego an hasingina sanne
an songo to do kabaru o ana nawi sanne gelle fu gonde to fayoto komini ngaji gondi le cercle o yimbele ngombe tumbe fu narti hore mudum sabi tordaji di gube terori se embe yottinta duen yimbe be nyande fu wondi imade fewde ngallure an songo non holciri wede kanko Suleiman Agal Mahmoud yo chaahido le cercle o lebi mako ngado be ton imade raji bangal yurmere kabaru on wordini ka fuddi dadude juude muen
wet fu hobbe ana wara jippo gendini ki kenya kigida tan le komuni jebop be bari to yimbe bangi bunnu bure balde tati woni gureji be yimbe me suuta to yimbe nodirtebe etat islamique me le communauté site dabaj me fu jam yoga be jama on jaati ana acca fa jenga so heba egga
andinde tan wiide egobe iwde jonde mu em ana matele nukule hono asharan doya bedu duichre le region Tombouctou kan nukule godde le région Bajangara le woudoulé de Amendi.
Kilongaji tema na chapande joy ben gauri kilongaji tema diri edebe maro ikani unyaji chapande sifa nguni tota di ben to kajulutun diplasi en kajulu ikani zigwa dan wadi kenyan sapu ijiti leurundu dan wadi bamikado anya wuni raju chiwara FM kajulu dan wadi yeso dun hejabe lam okambi tota be belten ketum sana le yotere meden on ampal hande yo kabaru tayen kan ben kabaru tacugol kura den no dum latki sababu ben dedo o do wattu badade idindi dum latki sababu ben buutude client mabbe e kanye kebal mabbe ka non yugo be kay bammi anya tawre sodde groupe ben groupe ngaji yalla na heba hinade e na ben heba hinade o randu ngaji client mabbe kanko asra jara e dufa ba kajabe men sigu minaka banyagara yurusu wonko ben kada fosango sita sidibe
difficile vraiment na ripata
tajugal kuran on natin sabe hewdina amen torra sanne le goli amen di badjangara do sabe men wa wadde balde tati me hebata kuran no me moyirino sabe lafi kuran me wawa fi wadde nyuri waji antun hono tupuno kadul nanan mudun memi tayer le genni badjangara juudimi sun halano gonga sabe tagon kuran hannen me wawa fi wadde sagu kili amen me en han fi dabriji hannen yewen hono kuran hebirte labi goddi hono panu ngaji nanan mudun menama anda funi watta hannen to me wondo sabe lafi kuran to men gasegu tanngon kuran sat sanne sa hadde fu wala modum menen to amanga yoroso giddi bamde 23h tan atan kuran taji o watti wonko menen fu to nyoli amen
moment même que le travail commence
fay boyta lewru ramadun du timanka non gila joni puy takade taguji yogaji ndanni warta e yimbe ndenno dun ben odo alhali woni ko yotame den zoom sur memi hande kay do fa men hebi dun ko woni asra jara kedana fastango sita sidibe
lede balde didi aminani hono korkarum wati bintu tippiki hijabu mudun o acci suddude hore makko o morikin faawodi o wadi masriji makko lobbi ko tewtade yalla o ngarda sanne ngende de julle bintu ana andini kulidi mili wadde le ne julle o sodi kadle makko kesse wattetede le han yarde le botti jamman julle ne to worben du hono di kulle yunku mata misala abu kaindu mildun korkarum haadi e jamman lele tur kadri o acci yade miside o futtiki halde halaji makko bondi le watta joni be acci jati lewde Allah ko hewe mabbe mi lan Allah kasi jati ni berta mu en be fuddike jokkude tagoji mabbe bondi arandi hono guika pene yargol di enanal mudun gaddo e tawede fu dina ko be holliti wi kulal Allah ana hana jokkunde feso korkaado timmi le wi mabbe nadan ha lewde Allah faato gurga mudun haadi hono na jamaane balde tan neddo ko tawa fu waawa hilde Allah juuti boyi fu neddo tago mudun bongu waawa ciudade gaddo e tawede fu mede tewtere homa fu tinno tawre tago lub feso korkaado timmi
non tigi fama ma sita sibe sagra bam pam gudi do en katen ka borjo be hande micitin non tan bab sat humta do be mala men 3w.tamin.org man do don viamo 37321 do seri yotre magazine hande yewtere ɗe magasine yo kabaru cellal ndenno eɗen jogui dow mbiyen safareji lattoɗi sababu neɗɗo sulta caggal tampere mawde e golle golleji ñalawma ka noon docteur holti wiide ɗum yata fo caggal kuteji kanko Fatoumata Kodjo wonko heɓani en dow faaba hejaɓe amen nokkuji jogaji keɗen fosangomi e sitacide bio en kiri jaam effervescence 6000 aspirine du safareji yimbeele yogabe bamata sabi tempere chaldi ko buri hewde be jirata fe e doktoro yela mabbe yo tan timmini tempere chaldi mabbe
bo na farika kum ewa
suni attampi an ma bamde aspirine ma pocce yogaje en lelewda ana sultine gasa yida podde ana wa lelirade nondu min so mi yahona mission nannan mudun min mi yahan pharmacie mi soda podde ko sultinta kan sedan menanto amen gakkay so an fami nyalli gollude kikide fu men bamam podde so me sulda min bamam podde ko nodirta de fatigan watti fu so mi tampi gadde ladde balebe mi ñamde mimi waɗa ñontere fof miɗa golla mi tampan sanne somi wala min ɓama poɗɗe somi sulta
ka farañere ka vraiment tisi sabla mbese hen kuju
ka ana woodi ɗum yimɓele ɓe jiiɗa fe safareji ɗi kamɓe kay yalla ɓe keeɓa sultere ɗanoto tan
neɗɗo sade fal golli fa tampi so tilkin tan ana wawi lotirade ndiyam wulɗan lelo ana haasi allah immito e cellal mimi yiiɗa poɗɗe ɗe saabu sa woodi ɗum watti fou somi wala ɓama ɗum somi wala sultata a natto hono maccuɗo poɗɗe ni mimi yiiɗa poɗɗe ko noddirte de fattigan ko ɓuurmi yiɗɗe sanne yo parcetamol ɗo poɗɗo hoore
abnage ba fo buddole bila
sultere celli kay ko burta nafude dun wala ciagal danade fasu tawi dogotoro dardima bama safareji no hulitiri docteur Mamadou Koulibaly ho radio SSF bankas
quand on est fatigué
watti fo sa attampi ana hani lotirade jiyam wulɗa saloɗa calɗi ma e neban hono masasi e nannan muɗum leloɗa ɗum ana sultina tommon poɗɗeji moɗiteɗi wala kulleji lobbi neɗɗo hana moɗde poɗɗe heɓade fo sola hono ñewɗo mo dotoro yamini moɗa caggan ɗum fe goto yamira kam moɗa poɗɗe yalla ana sultina calɗi muɗum saabu ana wanata saabe waddina neɗɗo torra jogaji
ana woodi ɗum nawtortoɓe leɗɗe ɓaleɓe yalla ana culta Fatoumata Bagoyo jeeyowo leɗɗe ɓaleɓe omimi haala safareji ɓurɗi fof nawtorede
soni attampi ana wawi tewde leɗɗe ko nodd goloko fulgo falaga defa tan rotoɗa ana timina tempere calɗi tommonde yimɓe ana wara soɗo watti fo miɗɗo cottira ɗe leɗɗe ɓuuɗi sappo sappo
ka noon kakkilon ko ɓuuri hewde ɗiɗo safareji fof na jogui tooke no hulitiri docteur Mamadou Koulibaly ho radio SSF bankas
la difficulté avec
torra ko martelle cafaji ɓaleɓen a tawan dose majje antititaki saabu yogaɓe ana ñamdaɗe ana ñamda leɗɗe ɓaleɓen e poɗɗe yogaje goɓɓeɗe ana ñamda fa ƴaɓɓo ɗum ana wannatade saabe hewdina jomum torraji hono deeɗi dogoji e nandal muɗum ma ɗure neɗɗo fuma anna hono ko ɗi leɗɗeji wawi nafude dergan tommonte hana ɓamudeɗe ɗum soni wala ni mi yamirta fe goto ɓama ɗe leɗɗe ɓaleɓe saabu ko he e majje ana hewta neɗɗo torra
ɗum ɗo timminta yewtere meɗen dow cellal nde heɓani en Fatoumata Kodjo heƴaɓe men jogaɓe yo en ji yontere warore